Ɗo yo studio 80 keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alkamisare noga ɗiɗi noga tati no mbiyete lewru septembre jeenayi yamde ƴaɓɓirima sillimaji sappo e ɗiɗi les maison de la presse bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumoro e gal kanko noddirte no Humu Jiro won to ɓoggi jamɗe to. Asimu Goita laamiɗo laami hakkunde jo waɗino dango fewde ɓiɓɓe leydi Mali ndi fo wittinno paabono golleji ɗin gordi saabi de ñalawma hande o leydi Mali ndi aɗa jogui tiɗallaji mawɗi ɗiɗo kabaruji hokki ɗum wakkati nde 22 septembre wonde yambinede le leydi meɗen ndi. Kono ayiɗi banggal l'école leydi Mali ndi hono fuu ɗum sakkitiri dunki en ande kay kolliti wiide duuɓi cakkitiɗɗi fo ande sukaɓɓe kañe jangguinoɓɓe yoga e muɗan yahatan ɓuyto yaade. Fedde woni nde wi yimɓele ñangguitiɓɓe ɗum yahata ɗum ɓeydo le leydi meɗen ndi ko ɓatto 1337 ɓinguel adama kañum yoppi nokkule muɗen ley hitande hikkande ɓe mbi ila 2013 on ɗiɗo kabaruji mataka ɗi wonon sembe kabaruji ɗimin jogui on ɗo beytande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Faabade armé o no wurri kañe ko nayri bangal uttinde école ngaji ɗo ɓe kani jangude basiji kanko Asimu Goita wille ko warta ko ɗum hani wadde ko nayri bangal imadaraji ɗiɗo kabaruji o hokki ɗum wakkati nde mo wonduno e yambinde ɗum woni 22 septembre no wonno halde haala makko ka wakkati muɗum nde furdo o wi heɓe gonde fiddo hen dabareji on tiɗallaji ko leydi Mali ndi jogui ñalawma hande ɗum woni ko nayri bangal wayde ndenago Mamadou Sama Sekou.
Président transition o colonel Asimi Goita holliti wiide ko heewi gollama yalla hinnaade kabaru ndenago ley sahel e ɓuri fof leydi Mali ndenna holliti kasindine sembinde bawɗe golle haɓitiɓe fama en banggal kaaki gollirɗi kesi e diwoji ɓeydade ɗiɗo kaaki gollirɗi na woodi mobilaji e ko nande muɗum ɗum fof tottama haɓitiɓe leydi ndi ɗon ko holliti kanko président transition o e ley ko ɓami haala yessoɓe leydi ndi. Asimi Goita holliti wiide ɗum sifa ɓamgol golle pewɗo huncanama hoore faada muɗum e wimakko sembinde kabaru adadu yalla hinade te Allahji ndenago wakkati joni o kabaru goɗɗo mo memi haala muɗum président Goita woni uritigol fay ɓoyata jangnirde lollirde école de guerre le leydi ndi nde laatoto sababu e wimakko larmi Mali wawa hinnade golle muɗum no fewiri banggal miijoji e lugaji ka noon kanko kanaka leydi ndi waltini hakkillaji ɓe leydi ndi e dow pilital faaba darude ley wattu duminde te Allahji ndenago mbawɗi sawbinde yargol yesso.
Kanko Asimu Goita waɗi noddango fewde ɓiɓɓe leydi Mali ndi fo wi paabo ñalawma hande o ko nayri banggal ndenago paabo do hono golleji mabɓe ɗin gori sabde leydi ndi an jogiɗi accina homo fo holla ɓingu leydi han kako muɗum lobbo keɗɗen komo sifi dow hen
tuttude teddago abba indépendance leydi Mali Allah hinno kanko Modibo Keita e gondunoɓe makko fo gabɓe immadaraji yalla leydi Mali ndi ana laato leydi ɓantuɗo hoore muɓal tubakoɓe hande leydi Mali ndi ɓe tiɗɗalaji nawɗi ga ɗum tawede muɗum fuu min kana ittude jikke amen ɗo leydi ndi le wakkatiji tiɗuɗi mi andata homo woni ɓiɗɗo leydi lobbo leydi Mali ndi ana hasindini ɓiɓɓe muɗum fuu ɗum saabi sogo fewde ɓiɓɓe leydi Mali to ɓe tawa fuu wakkati e juuɗe an du jootude immadaraji gollidiɓe leydi Mali gonduɓe wadde ko wawi fuu kañum en du yalla leydi ndi ana hewta jan e deƴƴere mbiɗa yiɗi hannudeɓe ɗu ɓe jottina hakkillaji maɓɓe leydi Mali ndi teddina aadiji muɗum fuu soldats e amen barumɓe gonduɓe haɓitade ñande fuu wiya Allah yaafi le majjum wiya Allah hollu ɓiɓɓe leydi Mali fuu mawuri
le on ɗo wattu fuu feddinde ɓe noddirti yere wolo debout sur les remparts nde ɓe gaɗi toon immadaraji maɓɓe ɗum woni keñen 22 septembre eɓe darino nokku noddirte ɗo place de l'indépendance ɗo ɓe mbi eɓe kaaja armé français o yoppa nokku armé risi wara leydi meɗen ndi ɓe gaɗi noddango du fewde e sédiyawo kañe fa yettio union africain tinno paabo ɓiɓɓele leydi wonɓe le rumde afrique nde keɗɗe makko ko noddirte basaro silla le feddinde ɓe noddirte urgence pan africaniste le leydi Mali ndi o woni e muɗum
fada ndeɗo majere yo hultinde leydi France wiide mallinkoɓe ɓe paami ko heewi ndenno eɓe jiiɗi darade darɗe mabɓe tawa wona fi faaba leyɗe goɗɗe hande min jalti ɗum yalla hultinde laamukoɓe leydi ndi wiide miijoji golle ɗiɓe gondi joni ɗi yilla ɓe leydi Mali jaati dabareji lattoɗi sababu leydi Mali ndi ɓeyda teddinede fay caggal runde afrique yo ɗum kabaru ndimako ɗum min jiiɗi adunar ndu faama kamar ɗum jaati min noddi yimɓele hono kemi siba yalla faabade en ley kaɗo imadara ɓuri fof banggal ndimako fanda muɗum yo ɗum dardude leydi France ndi hotude ndenno leydi Russie ndi wari waray fof min paami wiide kay ni hakkille mum immiki ɗoyɗi fof wolna ndiɗo leydi ndenno heɓa faam wiide wakkati joni o fayso leydi Russie warayi kabaru ndimako e yoppitare kay cunama hoore
duubi cekkitiddi ekkolle leydi Mali ndi hebi tiddallaaje mawdi sanne sukabe ko heema fu ande muuden buytiki joga e jenginobbe da tawan non wiiraabe ngala joon en ande non be kollitiri wiide kay leydi ndi le ko sakti ko fu hodo wadi so nyaloma hando leydi Mali ndan jogi tiddallaaje ko nayri bangal jande l'école Ali Cissé
sarabe sukabe jangobe ka holiti wiide jande sukabe mu en ka ciagal tan wondi yarde leydi ni be kollitiri wiide du leydi Mali hore inde muudum fuddi yarde ciagal be bi dum saabi dati jokkaade le jande ne woni
aujourd'hui
suka école jango gondo classe jegombere wawa windo lettre so gonga o jande ne wirfike ciagal arande suka jango no gondo classe jegombere an wawi no windo de lettre ngal nyaloma hande jangobe gombe dow hore wawa fey halde hala laabu ko tawi wala ko bofi wajibi kenami ittadum dow donc en andan be kabaruji bilide jande ka holiti wiide tiddala o do dewta janginterde le leydi ni yowido mudum le wi beedo donc en andan be kabaruji bilide jande wajibi jonka dati di jande le leydi malindi jokki yewte e la sukabe jangobe ana beedoro ande morike dambele chercheur pedagogue
te la structure
jande le leydi ni ka modja fi tande sudu ekol ngaji di no wordini fa yottodu jande ko hani janginde dum fu ana hani yewte fami anda hodu hani wadede yella jande le leydi ni ana heba law kina ko sukabe janginte le école ngaji le leydi ni yewte kanyu endu so mi jibbe fa jande ne yaha yeso michintinde tan wiide yambereji yiti mawuri 22 septembre wadle wakati no foda mi foda heddi hakkune misel en cinbe 15 lewru octobre kan gouvernement leydi ni
ido kabaruji foda ba hebdi do bema me ande to don do page facebook kanya compte twitter studio tamani yimbe la nyongitibe le leedi meden di hitande hikande be bi hi dum heewi sanne sabe de dum buri ujunaaji temetete chapande jeddi e jetti bingel adama non kanko no dirte alene de hu o gondo le fedde minisma le leedi malindo hollitiri o wiide yogo e jubbino o golleji du ko nayri bangal faabaade leedi ndi hono yimbe la nyongitibe o wi ila 2013 jabbi yimbe la kay mata ka no hollitiri wiide ila 2013 jabbi hono be do yimbe la nyongitibe mata ka le leedi meden di fa kebe famtar kedde no Mamadou Samar Seku
kajado nation jindile leedi mali be do egube be mbawa fi faabaade kabaru yirwere nokuji mabbe kedenna alle nunde hu yubina goleji neddaku ngaddo noddango e pelital katagul jam leedi ndi
les graines de la janka ana fa hande do bele kani wadde ko mi mbawi ni yalla inu heba lawol fa hewi ka fu wadama leedi ni yalla bibe leedi ndi ana heba rewrude tawede tiddalaaji bangal rafi denagu ngondile janyel di fu
ebi almudu ag ilian musir kumni do malinkobe gonbe ciagal fanda go nyaloma yu hinnade kabaru jam tewta do holiti wiide lamkobe transition be kay hewtagul jam fa abadan leledi ndi gondi gollude
yambinde nyaloma kertana o janle aduna ana hani min fumide andi hodu hani wadane leedi amendi hande yalla jan ana warta fa hewi ka fu wadama gouvernement lam hakundela o ana wodi wadde fa hi yalla ana heba rende yimbe kan kulleji ko jogi yalla ana heba fa baade margal lobbal leedi wajibi kina janyeli bifu watta hen kunde mu min joddo mi micito do dati bawdi lata de sababu hebande jogolal tidala mu ngondi fewde
problem sisli yamber hikka yo imo den hinnad leedi mali ndi potal woni muudo
sekrab en jarano kabaruji coronavirus be bi kenya yimbe le noga go nyaw o yaay muuden yimbe le jenaam kanyen gon samtanaabe wala fu keddido le hen hebbe nyaw o leedi medde yimbe le uyne sappo en joyo e temedro e taton samtanaabe yimbe le uyne sappo nayo e temedido e chapande nayon e didon heddibe lembe yimbe le temedde joyo e chapande nayo en jaddon jaren kabaruji medde coronavirus do facci tango Mamadou Samar Seku
Tamani
bislamo don e yotre acti covid hono kala alal bari alkabaru lamdi kedatobe e jaboto dunke en nyawuji Tamasu neddo fesama yoni ko kinoda seraji irontirdi hono bondugol masque ma dun no tutingul
dum wordi so apikike ada hani jukkude wattude masque o teddina dabreji kolitaade honani woditaade yimbe sabi pika gongol kanyum tan wawa rende neddo yure nyawu
bonjour docteur une personne qui
tamane do mo nyaw esuma woni mudum hani wadde fesagol covid gol
wo nyanduji mbawdi imminde estuma ne kurifu yolberi ko hada jaati ma wana non do wodani pikiro wayso estuma woni ma ala wawi pikade pikir ke baa talafu wala
Allo docteur,
in tama debbe hamilu nawawi rabude biyum nyaw coronavirus.
La transpolita gafala nyalo mo hande o wiide debbo kamin do ana wawi waytide nyaw covid o sukamu. E majju debbo kamin do ana wawi remude sukamu tawi nyaw covid 19 o wala mum.
est-ce que une personne déjà vaccinée
tamane do pesado le ko jabbi hani sato fuf wadi yata ngul lolido ngul PCR
pikagol wawa rendema yude ge nyaw o fu nga am wawi hadde ge nyaw o nawdo mum hebude ma so on pikki ki jati hebude ge nyaw o tawa woymo o matata dunga on baali wayti de do neddo goddo dun sabi wajibi yawtade faye yimbe pikki bebe so tawi ge nyaw o wala ma miden kani tajorde wiide nyaw o wala ma
do en timata yawtere meden do coronavirus hande on jarama hedade on ji ciagal juni
Sijo Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sa grab de hello ne les réseaux ngadi meden di puddira nokko no dirte do furu idum de lamu kajolotobe kolliti wiide hono yobabe usuruji di do buytiki ton sanne sabde hitande fuko be bono hebbu tan buri millionji 32 CFA hitande kande ko be kebi ton do buray million 10.9 be bi gelle gonde le odo kominan ya gelle noge ene ka gelle jagom tan jebbi wo ton usuruji mudo urudan gardan do kaydo datul hakune kay kanye nokkuno dotte do feelube mbi dum moddi indum wonde mo intinede ton gol do datul jundi mudan ware e kilo ngaji 10 ko anni wattude henana ya fa milliard goto CFA wattu golle o don hani waddi ton le lebbi nayi urudan gardan do kulli korodo be mbi cioggu nyamdu dan wonde ngabbu ton dum wonano maro 50 kilo maro gobe no dotte ton gambia kango an wonde sotterde bamde udinaaji nay fa yottede udinaaji nay e buttem der CFA be bi kilo ngebbe do nyalo mo hande do yeyi fay bu temdre e nogay CFA non be kulli tirwidle o do nokko kilo pom de terdu be mbi hido yeyi fa bu teme didi kanye bu chapande joy non be kulli tirwidle o do nokko dum woni yardi neban tigaji kanye ko nande mo do fu be bi ngabbi to kulli koroto sekrab do katten beta hande do kabaruji meden dimi joti on sane hedade hejo jame dido kabaruji foro ba hebde do bema me ande to don son gadi www.studiotamani.org no noddi do numero via mo mere mere mo an 37321 fande fande je feno kon ande do no do e sed yewter meden de ara wodi wassalam yewtere meden de faande miden gonde wadde imma daraaje do won 20 septembre wiude ko mali hemtindima ko mudum yottaade nyaloma hando president ngabe joodi be do dum mataama president ngabe hewbe joodi li nokko ka dum yottaade fufa hande kanko no dirte do Jean-Marie François Camara holiti wiude ko heewi yubbaaki e golleji di no holiti wiude ko nayri bangal politique li leedi mali ndi kan fa yotto demokrasi o wi wattu joono leedi mali ndi don jogiti alaaji mawdi wajib tan sina bibbe leedi ndi fu dokkindira joode kedden
C'est très difficile de tirer un bilan.
Ana tiri bangal kebe madun wule golido lamu hawrintinde kala ko huntana hore sabi number na heewi sanne leedi ndi latge sababu leedi malindi jogra mudun fewali fay kabaru wayde de naw leedi malindi nakbili e jibu jawdi sabi amgul e golle lelarmi mi chadele so kabaru lamuji yabidi di murugo kita kay e wattu mako huntani hore sanne dawral leedi ndi gollude sifa nyibu gollo leedi di hakika kama dun so on taki e 1960 warde 1968 fedde wotere politika ko wodi non le leedi madi kamba dun no yogabe hakilu mabbe president Mourou Keita lam karhan yidi non kayu tan batte yila mako yo dewral be leedi ndi lam odun hinno kulle da fuf bangal lam Moussa Kay de mba wiide sembe e dole wonno do yimbe yupitere wala non fi le bamgul hala madun kewal bal le leedi madi njibu jawdi dun yirwi non sanne wattu lam yimbe demokrasi be kay njibu jawdi yirwi fa jabbiti sabi kambe yimbe demokrasi be lennay fi dak dabreji habugul nambaraji di kale de mali ndiga yirwi banga politika ku le demokrasi o le yirwi ra jamare kay ni mila wide dum fami du kala sifa lam kewal gulirde le leedi mali e njibugul entreprise ngaji min mila wide yo sabi demokrasi o do sifa yirwi re hebama li leedi mali su bangal ku sendi lamuji di dude wattu amtara leedi ndi yottare joni don don kay lamu hakika joti do leedi mali hebi yo wattu Modibo Keita sabe huntani hore sifa ngutu makko be leedi ndi andon dun kanko president Modibo Keita o hawruntinaayi sembe lamu o fufule juude makko o dawri no malinko be fuf sinuji e kanye dinaji mali mbawa hinade jogola lamu o so bangal kebe so bangal yirwere jawdi madun umbirki fa don gommi do min kay badam yaayi dunke kabaru mali mbawdo faccintini fa laba lamu Moussa Traoré yo tan lamu karaham cha caɗele kamɓe yimɓe wattu démocratie ɓe wiyoko ele hitande 1992 e kuncade hoore nugal sériyaji ngal yadata feewi e alhaali leydi men ndi fayso noggu cogaji ka o henna ɗi peewi sa yi fay kuɗeta no waɗe yo batte jogola bonɗo keɓɗo leydi ndi ndenno kabaru démocratie o hebbinayi feewi jikke yimɓe leydi ndi sa ƴeewi banggal baali politique uji ɗi ɓe mbara temeɗɗiɗi e capanɗe nayyi tawenne miijoji ɗi yettotako ɗon ndenno ene metta jaati taykare wiide ley leydi mali ko baali politique uji ɗi ɓota hinnade yo tan kabaru wuteji.
Les intérêts, c'est les questions des élections.